As always. Production at the end.
Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki.
Ngengele nankani mfana, sula bayipusha mfana. Cause swila swilula mfana, lani uma kukhona mfana. Nazama, swila swilungi, nike ninyoka wani. Cause swila swithika, kusukela lani uma kukhona mfana.
Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki.
Tell a bitch next summer when you want the bread and the bagger. You hustle hard, cause it's smart. Tough love for my brother when it's more life to my mama. And it's too much beef from your hands up when it's dollar business time. Pull up in the Benz, fucking them hoes like a man. Hold the tryna say, call the damn and you fucking man. I just wanna get the racks on the floor on the track. Couple of months, I see the facts. So I put my mind in the Benz when I voice the text. This SA, we don't care what the fuck I'm fast.
Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki.
Ngegila geke ntwana kamhlongo, ngase ngayisoni. Indaba yazola vele yanqona sibali. Yavele yanqoma sibali, le ntwana yangkhomba sibali.
Bari nankani spali, bari yanveta mali. Silo stafamba mami, wanipita na goat sani.
Tokwa tuana lei nankani, ibaizisa hiti mali. One day is one day, shaba sati ya nashita muheta. Namuntla ukome mbali, mutsuku ukome tzakani. Mundwana ufamba na rulang, sele katongo kabo na barila.
Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Njalo le ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki, imali izogqeda sanini. Jalele ntwana ingaqaliki, le ntwana inenkani isibaliki. Basebaningi isibaliki.